you feel good. You're there. That's good.
Yesu ma chava yonse ngepio naso selepo kale na line nsansa ejo batire kuline na tule ya munganda ya kwa Yehova mbeti kikila David aso sele lirieshi uinshaimo na tule ya munganda ya kwa Yehova mshaishiva ikikona nguchimwecha wama kusangwamo malishiva ukuchila munganda ya kwa Yehova nomba mnobu shiku wala natu kwa atava nensu muno gonze wafumine kulia Georgia, nalimoze na malate ndeka wakuisa na mamoto ka panuma ya chakuri ya chaka suba munobu shiku. Elio kavi tulino bamo mulive na okuma kujoku tali ndesu vila malaba kunokuine. Kaviri ifipinda ifyo tukwete ifya isuru wakuri imwe. Elio kaviri pali chitatubu shiku tulino kutuwa vila no kukoma. Elio kabiri, kukurunga suminisha pamurungu na kabiri. Elio kabiri, chatakwa, ukatendoka, wabuka lenga mutanda. Eicho, imwe bonse, mweba kweta mapanga ya kuchusha, lesu vila inshtai kalamba isuma, kuchatakwa. Kujia eko lionse, tukwata inshtai ya wamanganji. Tema bumba ya kalamba sana, wakwata inshtashimo, mukaba analimonde suvila, kuti tuwaingisha mumwanda mushira muri chena, ukwa bulo wafya. Lelo limolimo, umwaka wapile, nde tonton kanya watu walikwete na limo kufuma, ama kana chine lubali, kimo icha palafilia. Nchende, yali isuile, lelo kuli nchende kalamba, ya kuiminina po. Habili hapa kuikala pale sula ponsefye. Kabiri echo lele shakunta nshi kulichiria. Kabiri shiriava nsansa ukumona abengi bamunyinefwe bakashimikila muno. Che kuti ntonto nkanye ishina lya kwepano mishonare munyina Humes. Nankashi Humes. Usheni wewe wikela papene kabiri nabana abanono. Shiriava nsansa ukubakwata bamishonari. Munyina Pat. Munyina Dauton. Kabiri owe, awe ngipe nganshi, munyina Bila, kabiri mimo na munyina Collins, banshita hii nono ya pitapo, kabiri owe chilinge, chakosa hukuba lumbu la bonse. Lelo, tuliaba nsansa sana hukuba nenu, munganda ya kwa shikuru, munobu shiku. Uyu mukalamba umusuma munyina Neville, uikele punuma ya ndikuno hukupepa, pamona ine ili otulesa mbilisha, ichebo. Charlie ndi wansansa, kukumona kashineli, Pano munobu shiku nabana banono.
This is a Bible teaching. Sambilisha
kwa Bible kwa balionso kwa. Munina weo. Natibafie natirakwa ya iwe. Ninku mwanana wika lakunuma ukonomba. Sambilisha kwa Bible kwa balionso kwa kosako panono. Panono na mushiba. Taba kwa ti ukwenda amenshi makasa efe tuchita. Lelo. Leo mkwafio kutila narimo, pariri tonton kanyo kabiri pariri nonshika, kutichava ikisuma ukubango kuleta kulokuta kutio tonton kanya kufiruka kufafirika kukifulo kutio tuwava muli Kristu Yesu. Kabiri nishitashimo ya tonton kanyo kutila kukushimikila. Chintuita wama, belonde chukila inshitashimo, munyina Bila, kutila, kukusambilisha kwa chilaparia, kena chapala makamaka, kulukuta. Nomba, kukushimikila, hili ingiline, kuleta kwa mwemu, kula mleta mkwe baulwa, nechebo. Lelo, kukusambilisha, kula viko mtu mchukulo, ifyo aba. Kabiri tekutale mutine tukwate chitetekelo baka mutifulo waishiba kukyo tuwaba. Nomba kata kukila United States wai impanga ya wa mamuno jantumine ukuya kurasha ngenko mbe wainonko kurasha elio ngata kukila vena. Na bantuma mkutuminishi wa kurasha, yonza maka hayo United States ya kwata, yalikunu mayandi. Kisebo chandi, kilipe chimochine, ngeta United States, katakutila na lisontwa, ukubenkombe. Ebyo kabirile sangali tutuma ukuba inkombe shakwe yonse amaka ayali mumulu yonse ipyolesa aba bonse bamalaika bakwe kabiri na maka yakwe yonse yaba kunuma ya fyebo fyesu katakutila tuli abaso ntwa bwino bwino inkombe ichatumwa ku bantu lesa lingilo kuchindika ichebo bantu wene alilemba mukushininkisha ukutila yonse ivyo mukakaka pano isonde tilyankafikaka na mumulu na vyonse ivyo mukakakula pano isonde tilyankafikakula na mumulu kabiri na mupela imfungulo shakobufumu owe amavula yayakalamba ya msango ifi ayo apela ulukuta kabiri ine Panu maya bushikumbi gamwe bengi mwende subira muri muno muno rutelo ukumpwa ngyo ndesho kuchika mukwite kya kwandi munshila yangu ka kulondolola ichimonwa icho na mwene itamulu Tekuti munshila iri yonse mkatale ukutushika ichili chonse icho muntu onse atalile ukunjeba icho lesa abebele Kuti na chitetekela, nangula nshachi mwene mumalembo, kuti na lioline na ufwayo kuchitekela kiriechevo, icha kwa munyina. Ine, ine limbi, kuti na ikarafie, pamona baibele, lelo na lioline, kuti na chitekelo kutila na limo munyina, tau mfukishefie mwishila imbi. Kutila limbi ena, achikwetefie, icha asanka nishiwa panono. Kabiri, na lioline, kuti na chitekela ena, ena ukuba munyinane. Kabiringa kuliko ikintu kiri chonse ikibirima mu mutima wandi kabinde subira takatale okumamo mu myaka yandile isa kutila takatale okulabako itachike pabushiku bwa pa Mulungu wafumako oluchelo onso Mulungu nachikita ikintu kimwa kuli ine icho cha puputula obumi bwandi ine kweto mwenso kweto mwenso na ngumo pamfwa Yimfwa ayekwe no tokutinya nakalya kabiri yena yena kaitsa kulimwe kashakutila mwaiwikefye nomba nalimonga ulingire mwakwata akukwata kuishiba tena bantu takwaba inkira nangu imo ya kuchilonderwe lamo kuti musange amashiwi bantu tayasangwa muchitabo kachingelesi takulonderwe lamo amashiwi atemwa Takwabe kitabo takulonderwela mochimbi. Pantu chena chaba mumuya yaya. Takwabe obushiku bwafumako. Takwabe mailo. Yonse kwaba chimochine. Kabiri chachaba yo nde umfa wino sana. Kabiri ora imu okufumanomba nde umfa wino sana. Kabiri ora imbi nde umfa wino na kabiri. Chimochine instafe yonse. Mwamona.
Never a season.
Tetichipwe kanofie oliomutende wabukata nechintu chimo. Kabiri tekutikube olubembu, tekutikube akalumwa, tekutikube obulwele, kulia tetikube nangu chimo chingatala okufika kuliri enchende ya mumyuru. Kabiri ngakutina kwate ishuku ili akusoteshi. Ichiri limbi nshiringi lo kuchita. Kanshitile kanshindepe pale so kuti. Anjeleleko. Zilonga ni nkwata ishi uko, kabiri chali ita kutila lesa alinengelo kusendwa mumulu, ukumona ichintu chimo, kutina chisonchelela kumnyulu ya ntanshi. Elio kabiri nde chitikela, umomuli vaivele uwe eshina, nde chitikela chali ni Paulo, uyo waiketwe mumnyulu ya lenga chitatu. Kabiri kata kutila chali itabukata mulu uyu musango mumulu wa ntanshi inga ilia imyulu ya lenga chitatu kinshi ya kwata. Emulandu wine afiriwe kulanda palwa chena pamiaka ikumilimo na ine. Katile taishive ngata kutila ali mulu uyu mubiri atemwa kunse kamubiri na uyo mutumwa umukalamba tekuba mwofeshi yakwe yakwe atemwa te kwesho kuri chitafwe bene chintu chiri chonse ngefe wene ali lelo kuti naso sapamunanswe ishi venga takushira nali muri uyu mubiri atemwa kunse ka mubiri ichintu fye chimo chali te chituntulu ngefyo ndelolekesha kuri imwe kabiri lyonse ndasunguka ali chinga takushira naishire pita nokumona kali kumbya kanono kaleperera mupa chinokutosa uli aleya munyina na nkashi uli ani chali na neli uli ani munyina na nkashi Spencer abaleya kulya uli alionse kale mpapusha amenso yandi yali munshishi ukulabola ukubola matu yandi yaliko uku kukumfwa na kabiri kabiri gomulopa wandi onse nao gwekelamo kabiri na usungwa kabiri uli mumenshi atemwa mumushiri kabiri amano yandi yonse aya kutontonka nishishako utobulungwa utwa bongo bongo bwandi tonse na tonaika yena musango nshininga vela mokuchilafyo mupashi ulelela ukunoku kabiri chilya tali nsakamike Nusango nshi ninga soselamo chani munyina pati owe ndi wansansa ukukumona chani munyina nevile tisyo ninga temwa ukukumona zelona tonton kenye jisuma kashikwete chintu nangu chimo isa kumwenako akanwa akalikonze akakutoselako na fibola jena lukungu Nusango nshi ninga soselamo chani munyina pati chani munyina nevile atemwa na fimbipo Chani chali, leonomba ninji shimo kutila, chiria, chilubo, pantu chali lembwa malembo, chondeso sata chikupene, pantu nga ya wishwe nganda Yesu, iyehe maya panonse, tulina imo ya bapokale, ilolela, ihema limbi, ya kwata menso, amatwi, imilomo, nefya kutonto nkanishako, Gaya wishi wa inganda Yesu ya panonse. Jena ya likuato mubili uoni inga kumia kuti walanda. Kabili nomba chileisa kuline ino ine nshita kutila mose alifile. Kabili ali munshinshi isha ishili kwa pamiaka imianda chine konsekonse. Kabili elisha ali ile kumulu imiaka imianda isano panuma.
But on Mount Transfiguration, they were found
Nelo palupili uluwa sansama, basangilwe, valelanda na Yesu. Panu maiyo Samuele, afile na limopa miaka itatu watemwa isano, kabili ndoshi ya kuenda, yali mwitile, kabili yali wile pachinso chaiko, kabili yatile na umbepa, pantu niwe Sauli, tuwa wine. Natile, pantu ndemona imilungu. Nyali isenshi, ulemona, ndemona imilungu, ileima. Kabiri Sauli ni nshitalati amumone lilia. Kabiri atile, musango nshi alemone kelamo, kulondolole kuline. Natile, untu waonda, kabiri nakwata inkwela, pakwe ya kwakwe. Atile, uliani Samuele, kasisema, mlete pano kuline. Ndepa ya imwe ukumono kutila, Samuele taru chishemi mwonekele ya kweyonse. Ali na lioline kasisema. Aevele Sauli filiafine ifya lino kutika, uvushiku ubwale konkapo. Eisho mle mwona imfwa taitupwishisha mupila po. Iyo tulelila, nukulosha, nukumfobulanda panshishi, ipiribulafye, nchende Yesu ya kuikalamo. Ila tusenda kufuma kutifulo kuya. Gata kutila na ikala ora na imbi. Kutina wano obu mikuchila wengi abantu wa miaka. Ya kutialwa ikumirimo na mutanda. Kutina wano obu mikuchila wengi abantu wa kwete miaka ya kutialwa isano. Kutachiri kantu. Walibikuwa kye pano pa chintu chimo. Kukubombe chintu chimo. Nisuma nomba wengi. Ababa na chifiaisha wa nono, haba finso tutuma, habe kere muno, pamomulive na imiaka ya kutialu ama kumimutanda, atemu ama kumichinilo bali, kutiva asosa, chisuma, jinshi icho na chita, mnina Branham. Malikusha haba na benu, malichita icho mlingilo kuchita. Nalimo tata umo mkote uwi kere muno, ale sosa, chisuma, nalili mama bala, narichiteche nshatala okushimikilapo lelo wali chafye ipolesa akutumine okuchita wali ba inchende yenu kulanda kuli doctor umomukote mailo umo pali ba doctor bandi abanandi ife busa imyaka yakujalo amakumi chine konsekonse na fimbipo kabiri mulamu wakwe umwana kashi ali muno mulukuta muno bushiki kabiri wene abapye panono panono sana wasakamana pali wene kabiri na ile mukumumona kabiri liyali ine natende kwa kulanda kuliena aishire puputuka anje vile pabulendo kwa kulunga ile kumiaka ingi ya pitapo mukolorado italo chimochine icho nungako waishi vishanga nshikabiri uwa mano kabili natile doktor miaka inga wabo mbapo atile ilio wale onka kabili ukia pye pancha nshi natile kabili nshingi atile nalibo mbapo senda iteleta liandi amalamba yandi pali kabalo wandi senda kamufuka kanono kabiri nalienda kabiri natile ee kulia mumbali alulamba lwamumana tukolo kwa mulu chelo nenyali obe ya mawe kukwesho kutange nganda upaka mwana kanono kakwete kukalipwa kwa mumala temwa na chifyashi mkukalipwa papa kupapa chochishinka kabiri natile nawe ishiba doktor ndeche tekela kuchiruka uyo mushirwa wakupatukanya pano pakati kachifwa kabiri nechifwa nezali kwate chikulo kuma doctors za bakota basuma ababo mberenga filia Kisilambe fingi pia ishile mumensu yako kabiri atendeke okulila. Ae nishama woko yakwe aya nakuka noktosa munyina efyo ndesu bila. Ukuchiluke mpanga. Le sala pingulo mweo wa muntu ifyo ava. Elio nalimupele ililembo ilikusha. Instaishi ngi ukulapita mulio mwafita mabala aya matipa mubushiku kwesho kwa afirisho muntu mo. Nali mokuwa bulo kuli pilirwa po iko ebiri pali chena lelo chilipe wino
I said Jesus said in the scripture blessed are the merciful for
Yesu atile
mu malembo
bali shuka balu se pantu bakaberelo oluse kabiri chilia chishinka kabiri muno kushikutlefa ya tanti kolo kuta muri aya masambiriro ya tatu Desanga suminisha. Umusango kabiri. Nukwa kuroleke shako. Ifyo tuwaba. Wala tendekela pachipandwa cha wanu. Iche huku yankalata ya kwa Paulo. Kubena Efese. Kabiri tulino kusende chipandwa fitatu. Ifyanta nchi. Soma kwesu. Kukuleko nkapo kutatu. Kukwesho kubule chipandwa chila jungulo mshiku. Nga kutituachita. Mnobushiku pali chitatu kabiri. Pamulungu leisa uluchelo. Abena Efeso chipandwa cha 1.
As we study together, I'd like to say this.
Nomba iliyo tulesoma chapamo. Ndefwa ya kutosechi. Kutila ilivu kulia abena Efeso. Wino wino ya lungatana na Yoshua uwa mpingo chakale. Abena Efeso ibu kuhili abena Efeso nomba ibu kisheni na kukwafuma mwishi la panono fye kusambilisha kwenu kwelele nifye na kushipikisha na ifwe paka shita. Iliyo tatula disula tatulombe wene kukutuafwa iliyo tule konta mikamitwe Yesu. Chikolo tule palama ifyenu ifya mwishilo kabiri ifya lembwa ifya bukata. Ito itaba ita kuchingirila kukuchila emilio nsene sonde. Pantu kubelenga muli ichi chevo. Ichi itwa baibele. Kukuchila yonse omulu nesonde fika pita. Lelo ichevo chandi tachakatale ukufirwa. Kanshe pali ora iya bukata iyo naisa kuli ichi ntamba mlino nshita ya bushiku kunta nshi afya ashitwa no mulopa wenu aba basuma batemwikwa abe nakufu abekele muno muno bushiku ukuikatirira kuisubiro lyonse iri nono iliyo benga kutikisha ukuikatirira ko kuli lulyo lobuto ululino kwisa chilekeni chibe chalinga nganshi muno busiku kukutila chilaumo uwatetekela muno alamo na chipulo chakwe kabili chila muntu uyo ushilaisa muli isenge likalamba alaipatikisha mungu pomweshe kolo nukukonkonsha pamwinshi mpaka kasunga esulo mwinshi chipereni chikulu.
We are reading in here where this Bible
levelenga
is
muno ukoi Bible talia vailia kuilwila kumbali lesankanyeni ukutila nemubonzi wenu atema umubonzi wenu uli wonse kuchata lokwesho kubika ko bwilo bwabo abene kuchebo lekeni fie tuchibelenge nokuchitetekela umusango chalembelwamo kabiri makamaka ifwe bakachema bamikuni ifwe ama pastors webakalonga nobushiku bumo kulya muli yempanga iyabukata notumikuni utu nono kabiri tutemini na muchinso takwa shikulu Yesu kabiri tukamona ilienkulu kwisa ya kwa Paulo kabiri ya kwa Petro kabiri ya kwa Luka na Marko na Mateo kabiri na Bonseti kabiri nukubamona kupingulwa kulya na mabumba yabo lesa lengeni kutila kutina isa leta ifikombe bamilioni ikumi pankasa shenu ili omukitefya nde ya mfula nukubika indupisha ndi pankasa shenu isha wama nukutosa chikulu vena venu mwelesa twisu sheni chipya chipya nomupashi wenu kabili nukutemwa kwenu nobusuma wenu kabiri lekeni ifwe jesu kemba atilangishe munyimbo emyaka yapitapo ingi we mwana wa mpanga uwafile umulopa obe uwawamisha kawakatale kukwa maka ya buko mpaka lonse ulukuta ulwalubulwa wakwalesa luka kusushiwa kukanabe mbukana kabiri kabiri ukutulalilia kuchitetekelo na limwene uyomulonga uwa isilaso yenu ya lesu mafia pele ukulubula ukwa kutemwa wava ipange liandi kabiri kukaba mpaka ilio nkafwa elio mulwa chindama uluimbo lusuma ale tuwalira ukusosa jino kuimba amaka yenu kukupususha ilio ulu, ulu busu mkutosa, ulu limi, ulu tamatama, dukeka la tondolo, munshishi. Tanshi, inshishi, taya kwata amaka ya mfwa, baba na benu. Ya bafye nchende ya kutushishamo, atemwa nchende ya kutisamamo, atemwa uko ichishibola, chikafikwa ichishibola. Lekeni ifwe munobu shikutumone chishikulu palwalala, yotyo tapelwa kuli ifwe mchebo. Tupenu kwiruka, kabili tubikeni shikulu pachipulo chesu, itamulimo, kakutila tuinga bomba, ulibo chishinka mpaka mukese. Kwa lombela ifi, mwishi na liyakwa Yesu kabili pamulandu wakwe. Amen.
Now,
nomba, ibu kuhilia vena efese ngefyo na chila sosafye, ine kutonton kanya kwandi ilimo ili kalambanga nshibuku ili amchipingo chipya ilatushila bali ya apo kavinizimu ya kumsambomo kabili amenianizimu ikonka kumsambombi nelo ibuku ili avena efese ila fileta chapamo kabili ila vika mchipulo ulukuta nomba ninji pashanya na Yoshua gana mumona Israele aliletelwe kutuma mwigupti kabili kwawe piputu wa fitatu ya ulendo wabo itiputu wa itantanshi chari ukufuma mwigupti itiputu wa itakonkerepo chari mumatololo kabili itiputu wa itakonkerepo chari ni Kenan.
Now Canaan does not represent
nomba Kenani ta imini nako
inshita
ya millennium.
It only represents the age of the overcomer, the dispensation of overcoming.
In Canaan,
there will be no death, and there will be no death in the millennium.
But another thing that does chilaleta okulekelerwa kutetekelwa panu mailyo batetekele muli Mose nokusha Egypti okusangululwa kukonka mu isamba lya ntumba ya muliro kabiri nokukonsoluela kwelambo lya mwana wa mpanga mmatololo. Ebyo kabiri okwingira mu mpanga iyo yalayirwe. Mwomba ni mpanga nshi yalayiwa kuwatetekela mu kipingo kipya. Ubulayo baba umupashi wa mshilo bantu tukeza pikirishi wa mwishi kusakulekeresha Yowelo 2:28 kapongowela mupashi wandi babantu msebonse abana benu aba ume abana benu abana kashi bakasisema abasha bandi aba ume na abasha bandi abana kashi kapongowela mupashi wandi kabiri bena bakasisema kabiri nkalanga ife shamano mumulu kabiri patalo panshi ntumba shamulilo nechoshi no mufuka. Kabiri Petro atile pakushiku wa Pentecosti pano mwaya kutenda ile mbo yakwe no kushimikila.
Repent every one of you.
La pile ni kila omo mulimwe no kubatishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu kukulekelelwa. Kukulekelela. Ukubeloluse, ukupumnyapo ama mpulu yonse, haya konuma.
Mwani mwana Yoshua,
hiyo tabalabuka, Yodani, Yoshua atile, kabie ni mukatika nkambi, nukua mjesi ya kukwala sienu, nukuishisha chila umumuli imwe, kabili mwineko muntu nangu umwa pala mekumkashua kwe.
Far within 3 days Pantu, you will see the glory of God.
Mwinokumona ubukata kwa kwa lesa. Mwamona, chava ni, chava, kukutantiko, uwa kuiteanya, kukupiano ubulayo. Nomba, ubulayo kui Israele, mwalilesa apele Abrahamu ubulayo ubwa mpanga, ya Palestine, kabiliyari nukuba ikuatu wachavo, umuya yaya, kabili vena lionse, bali nukutuwa lila, ukuba muli mpanga. Nomba, maishile mutuwa pitatu kuisa kuli impanga ya bulayo. Nomba moneni, chaba wino wino, chapashaniwa kuchipingo chipya. Nomba ichingepyo nasosa, kachiminishanya na yamo ama tonton kanyo yenu. Imweba muabasuma abantu wa Nazare ni Church of God kabiri na bambipo. Mwineka ichichi mukavichirelo, tulekeshe nipye mupepi no kumona ifipasho. Tulekeshe ni nukumona nga chakutila chila chifurota chaba filia fine chapirika. Mwali fiputu wa fitatu ya bulendo kabili kwa haba fiputu wa fitatu ya ubu bulendo. Pantu tulalekelelwa kuchetekelo kuchetekela parishu Yesu Kristu. Kukusha impanga ya Egypti ukufumamo. Elio kabili tulasangurulwa kupitila kupela ukwa mulopa wakwe. Kukambwa kumembu Yesu kabili tuisa mukuba abatandashi kabili abaleveshi. Kukulumulo kutila tulefwa ya impanga umutumba uleisa temwa ubulayo. Ebyo Israele achile mumatololo abaleveshi takwali ntende ya kutushishapo. Ukwendo obushiku nobushiku kukonka ntumba ya mulilo. Lelo mukulekelesha baishile kumpanga ya bulayo. Kuko baishile ikala. Kulia eko wate tekela Esa. Esa intanshi kukwishi kukuchila wene mubembu. Elio Esa mukupatu wa kumenshi kumusambilo wa menshi kumulopa. Kabiri atemo kutambwa na menshi kutebo ntile. Kukuchetekela parishikulu Yesu Kristu. Elio pakuwa wale kerewa kuchetekelo. Esa mukukumako kabiri mutende na lesa kupichila muli Kristu.
Baptized into the name of Jesus Christ.
Ukubatishi wa mwishina ya kwa Yesu Kristu. Ukumuletamo mubulendo.
You get it?
Mule mkwechi? Mubulendo. Yena alaba umuleveshi kabili umutandashi. Ali mubulendo kwa kwe kulichinshi. Kubulayo. Kuboleza apele.
Israel had not yet received Israel the promise, but they were on
ubulayo.
Their journey,
mubulendo, wabo.
And without
kabiri ukwabulo kwima, na papata umkweni. Alia epo imwe, manazirini, na wapilgrimu holinesi, kabiri na wambipo, wawile. Bantu Israel, ilio wafikire pachikulo cha Kadeshi-Barnea, ilio inengu shabu ike nokusosa, impanga, ikalamba. Nelo vamo muli vena vaishire mwela nokutosa sekuti tuikwate bantu misumba yali kuatama linga kabiri na fimbipo. Nelo Yoshua na Kalebu bali minine nokutosa tuliaba pulamo kukuikwata. Pamulandu mwa kebo kiabo itale mbelekale bache tekele mumili moiviri ya kusena mina. Kukulekele lwa nokutangulu lwa kabiri bali filirwe okwenda kuya pantanshi.
And listen, that whole generation perished in the
wilderness. Mumatololo. But two, kanshi mchifulo chabantu kutuwalira kupokela mpashi wa mshiro ukulandira mundimi kupokela maka ya kwalesa ulubatisho lwa mpashi wa mshiro ipishi bilo ipipa kwa ipesha mano amwene kutila kutaona ula ulutambili wabo ulwe sambilisho kabili chinshi cha chike kuliena bario na ike mumpanga ya chishinka.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit,
eno ama chetekela alebu na Yoshua abali pamo abali nokuya kubulayo bali endele kuya mumpanga nokukwate mpanga nokuikala mumpanga ngechikwatwa.
And we never stop
kabiri,
at justification.
Kusangululwa natutwalirile kulubatisho olwa mpashi wa mshilo bileka kuchetekela vyemuli shukuru Yesu bakubatishiwa bileka pantu alitambile kumakubumi bwalubembu
nomba tuletwalira
kuya mchikulo kubulayo bwalubatisho bwa mpashi wa mshilo. Anto Pedro antile pabushi kuba Pentecosti. Bantu tala ilwe chilipuli imwe. Kabili kubana benu. Kabili kuli abo ala kutari. Nabon sabo shikulu lesa wesu aketa. Eito amena efese pano. Ile tantika nga Yoshua mchifulo. Muneni Yoshua panu maya kwa ukila mumpanga. Nokutende mpanga. Elio ali akenye mpanga. Ephraim apa, Manasse apa, kabiri uyu umo apa, Gadi apa, Benyamini apa, ani akenye mpanga, kabiri mwaneni, owe ichi chilebili mnyafye imitima Yesu. Kila umo, mwabali ya wana chifyanshi ama hebele, pakufyala bali ya wana, ala ndile chukulo chine kukalipua kwa kwe pakupapa kukoba kesabi kwa mumpanga ya bulayo. Owe kwena kusoma ukalamba kutuwa ya temuli kwena umashika kito kutuwa senda maora banuma ya maora kukwishi kubumo ilio tukakwata ulukutalwesu uluwate ya nishua kutinate mwafye ukuhisa na kusenda umweshi utunturwate mwavili na kuhikarafye mliriena. Dolechaisheni ilio vena chila umo wabali ya wanachifiashi ilio aitile Ifraimu ilio ali mkupapa mchifulo chakwe ali mubikire ufoi kata chakwe shabikilwe mumafuta. Nefti nefti chila umo mulivena konse uko babirele kabili Yoshua kukabulo kuishi baichi telo mkuputua kukutungulua na mpashi wa mshilo anuma ya kuba mumpanga ya bulayo abele chila muntu bulayo bwakwe kia fine ifyo mpashi wa mshilo wala ile kupitila mkupialu wa kunu makulia ifyo kutila lesa alivika bamo mulu kuta kupitila mkuchututika kwabo ukwa kupapa. Owe, kula tiramo, nishitashimo. Ili olukuta luleteta, pamulandu wakutishua, kuba mwisonde. Yetekela muli shukuri Yesu, ukutila, ubulayo wa mpashi wa mshilo, kwa wafio butontolo kulifu, engefio chali, pa Pentecosti. Kifio, pateta, mkulila mkukalipwa, kwa pakupapa. Nelo, ilio, bafyalwa, nukujalwa, mchipulo chavo, mkuku wa kwalesa, yena, mpashi wa mshilo, walivika mulukuta, pamo, ukuba abatumwa, pamo, baka sesema, pamo, baka sambirisha, pamo, abachemi, pamo, baka vila wambila nsuma. Nelio, alipela mulia, kukulandila mundimi, kukwilula kwandimi. mukwishiba amano ibyabupe ibyabunda pishi ipipesha amano ibya misango misango apo lukuta lubelele nomba ili epangeryandi ilya kuchiteche ulukuta lwena lyonse lulesho kupenda ichifuto cha muntu ombe lelo mwila chitachirya ekuti mutale okulimenyanje muchifuto cha kwa Efraimu katakutila uli omwina Manase mulingile okusende enchende yenu muli Kristu okusenda ichifulo owe chileya chileba itashika kabili chanonka ilyo twaya umu ibyo kutilalesa abika umo mulukuta okulandira mundimi umbi nomba twalisambilishi wa nshita ishingi ipwe wonse tulingile okulandira mundimi chilya chilubo ipwe wonse tulingile okuchichita yo tatulingile Jila umo, nachitile chintu chimuchine. Jila umo ali, jila mpanga yali pelwe nukakanishiwa, ukupitila mkuputwa. Kabili jila umo, kutina senda malembo, nukia langisha kulimwe, fya fine. Kutila ali babikile munchende, umo balingi lokuba, kukipulo fiyabo. Kipyo kutila chitika, wami kwa waibili, bali nukikala kuishiria ya mumana. Kutio kutila banyinabo, bali vikishe chiria mukujalwa kwabo. Kabili pyo kutila ishila nchende, yali ngilokuba. Kabili nomba, panu mailio muli mukati, kieta chile pili bulo kutila muli, abantungwa kubulwi. Nandioline muli ingile okuruwa, muli ingile kuruishe chiputuwa chonse champanga, ito mwanyi mininapo. Ito mwamona, kenani, tayai minineko umulu ukalamba. Pantu yena, kulwi, na mafya, nukipayana, nukulwa, kabili na fimbi po. Lelo, yai minineko ichi, kutila chiringi lokuba, ukwenda, ukwa piririka. Maria epo ulukuta lufirwa ilelo, ilie miendele, kushemu alishiwa kutila, nangula imiste yenu mwevene, kutia lenga umomuntu, ukukana poshiwa. Imisango yenu hivi ya membu isha buloku yevelela isha imwe mwema tetekela kushisha lenga lunolu kutakufilwa mchine chine kabili pabushi kubabu pingushi mkesa sukila popalikon saka nono akalwena owe matila nomba dolela pali miniti mnina brana mchisu matila chishinka tonton kanyeni pali chena Joshua panuma ya kwa mkila mumpanga lesari mpele ubula yokutila Chonchon kanye nite, kutuishe mumbarionse, ukwavula, ukulukia po muntu, ukwavula, ukukwata po, naka kukwebulula, ukwavula, kukwata na nanshi, atemwa umuti, waku yafirisha nangula insalu, ya kukakilako, nesati le impanga yenu, kabiyeni mkuluwa. Chonchon kanye ni, kutuishe bumba, kabita kujiredi krosi nangu imona kalia, kakwa kave nangu umo, ukutene kwa. Kabili bali peye, avena amore, avena hiti, leo takwali na ngumo, uachenekwe, pakati kabena mpaka ulubembo, uwaishile munkambi. Kabili ilio achani, asendele riensalo ya kubabiloni, nolulimilwa golide, nokufisisa muisamba liankambi yakwe, ye na ukuishikuwa konkerepo, balu fishara umikumirimo na mutanda. Joshua atile, lekeni! Lekeni! Toleleni pali miniti, kuli chintu chimwe chulubene. Chintu chimwe na chulubana muno, wala vilisha ishi kuchine lubali, isha kule kukulia. Nensari tupele obulayo, takulina nguchimo, isha kutikena, avaluwa nivesu, baka wila panka sashesu.
And there's something wrong
here. Kabili kuri chintu chimwe chulubene kuno. Chintu chimwe na chulubana pa chipulo chimwe pantu. Na tukwata aba ume kumini mwona mutanda aba fukile na balala kuno. Bena niwa mnina vena Israeli. Kabili na aba fukinshi icho bafukile. Aba ntoma kaele. Pantu mundu umo alitamfukile kukuma mchishirwa. Mwamu na mulandu ishichiringi le kusambilishiwa Ulukuta kwende la pamo Kwende la pamo nechevo cha kwa lesa Kwende la pamo na lesa No kwende la pamo umono mbiye Kwende ala pirika ala ololoka ala tekanya kumenso ya vantu bonse kutina lesa Tumuntu mwaivile insalu No kute chintu chimo ito taringi lo kutika Tasendero umi ubaba umi kumirimo na mutanda Betontonkanya chali kumi limo na mutanda nalimo kuchilapo. Bechetekela chali abao mekumi limo na mutanda abafile. Joshua alibilisha atile kuli chintu chimwechi luvene.
God made the promise.
Lensa alipelo vulayo. Sabili chintu chimo na chiluvana. Iyo twaleta abalwele kunta nshiesu. Kabili tabapofchiwe. Tulingile twabili shokule kokulya. Ukulonganika ulukuta. Ichintu chimo na chiluvana. Banche ndeimo. Lensa alipelo vulayo. Lensa lingilo kuikalila. Na vulio vulayo. Kabili alinoku chichita. Kabiri alibirishe ukule kokulya kabiri baishire sanga baishire posera ifendwilo kabiri achani aliyeberere pali tena kabiri bali peye ulukwa lwakwa achani na bonse noko chemito yabo nokwisha falya kutibukisho kabiri Joshua alitwalile mukati kama bulwe ukupokolola byonse ukwabula akakupebulula atemwa ichilonda machimonecho Mishikubu mwali kwete kukabila istai nono, istana imbi Akansuma kane ya kalewa Aba umete kutiba luise mwino, mwista ya mishiku Joshua, mwye mkukai kalamba, mwa subwana lesa Mwa vikuwa mchito chakwe mumpanga Kavena efese kulukutalupia Kukwata, kukwata, kukwate mpanga Kibula yonse Ale kabila istai mo, eto atile Weka suba, iminina
And she stood still
Kabiri kari mini nenarimo Pama ora ikumirimo na fibiri Mpakari bulile mpanga Mwamona Nomba ibuku ija mena efese Yari tubika mchilo chesu Muli kristu Sintu bari mumpanga ya mushilo Tatuwa vikwa mumpanga ya mushilo Nelo mumupashe wa mushilo
Now let us read just the word.
Nomba katubele ngefye itebo. Tumone fyolu kutalwaba ulwa pilirika. Paulo, umutumwa wakwa Yesu Kristu, umwabelo kwaya kwa kwa lesa. Owe, nalitemwa chilia. Lesa, alimulengelo kuba umutumwa. Takwari aba kalamba aba vikirendu kipari ena Takwari babishopu aba mutumine kulikonse Leo lesa alimwitile nokumulengo kubo mutumwa Paulo umutumwa wakwa Yesu Kristu umwabelo kukwaya kwa kwa lesa Kuba mushilo Abo aba sangululwa Aba limwe fese kabiri aba chishinka muri Yesu Kristu Mone nityo alele mbaichi
This is not to
Ichi
the unbelievers.
Kubasha chetekela. Ichi takulukuta. Ichi lebilishwa kuri abo abaitwa. Abansangululwa kabiri abo abaitwa ababa muri Kristo Yesu. Nomba ngamulefwa yo kwishiba ibyo twingira muri Kristo Yesu. Ngakuti mwa pili bwila mu 1 Corinthians 12.
It said for by One spirit.
Yati le pantu kumupashi umo. Ipe wonse tulabatishiwa kumubili umo. Musangonshi ukubatishiwa na chinshi kumupashi wa mshilo. Nelubatisho lwa menshi. Ime mwevantu balukuta wakwa Kristo. Lelo kuri umo itile mbwe chikulu. U-M-U-P-A-S-H-I. Kumupashi Umo.
Not by one handshake.
Te kukukoshanya kukuboko kumo. Kunkalata imo.
Te
kukusanswa kumo.
But by one spirit.
Lelo kumupashi umo. Ipe wonse tulabatishiwa. Mumubili umo. Kukua tuwa chesu. Impanga yolesa atupela kupikalamo. Kumupashi wa mshilo. Kati ya apele kena ni kuba yuda. Alitupela ipe kumupashi wa mshilo.
By one spirit are we all baptized into one body.
Kumupashi umo. Ipe wonse tulabatishiwa. Mumubili umo.
You get it?
Letu mfwa. Mumba lelanda. Kumena kena ni. Aba umupashi. Israele, amena Israele, pa umupashi, abuaba sendele mpanga. Owe kushe muli abansansa, na mukuma mugariki, ya muigopte, kushe muli abansansa, mwalifuma, mumatololo. Kabiri bukisheni, mali ile mana, ifya kuya, saba malaika kufuma mumolo, mpaka waya ukile mpanga. kabiliyo baya bukire mumpanga mana yali lekere kupona bali abakalamba nomba kabili bale lya nyanje ishakale isaili empanga nomba nomba kutira tamuli batete na kabili nomba kutira tamule kabila ishiba ya bulogu chenjeshi yambila nsuma kutira tamuli ingilwe ukulalelwa ukulapampashiwa nukonkomeshiwa okwisa kucharichi nomba hapo muli amena Kristo abakalamba muli aba iteanya ukulia ifyakulia ifyakosa nomba muli aba iteanya okwisa muchintu chimo efyo asosele muli aba iteanya okwiruka ichintu chimo ichili itashika kabili chanonka owe twalaisa muli chena ndofyo chili kabili owe chena chabe chafikwa kutula ilio mpula weso ndeta ulalengwa atile nomba apona mwisa mulisi dele mbela iti kuli imwe lekuli abo aba kubinefye mwigupti lekuli abo aba chili mubulendo lelo kuli abo abali mumpanga ya bulayo abo aba pokerela ubulayo imanga aba pokerela ubulayo kwa mpashi wa mshilo owe busheta muli aba nsansa kutila muli mumpanga kunorubali nomba kukulie nyanje shakale ukulie sintu ifyakosa ifyakwalesa kabili nokukwata ukwiluka ukwapililika yenu amano yenu aya omupashi naye akakulwa yonse mwalishiba bwino bwino ivyo wene aba mwalishiba bwino bwino ivyo wene aba mwalishiba bwino bwino uko muleya mwalishiba bwino bwino chonse pali chena mwalishiba muli uyo mwatetekelamo nokuba abashi ninkwisha ali uwalinga okutunga chilya icho mwapela kuli wene kuli buli obushiku owe uliyaeyo uliyaeyo paulo alilanda ponomba mumpikisheni nomba muneni abachishinka muli kristu yesu nomba lekeni nkwate olukuta kubwekeshapo chilya mpango nshi twingila muli kristu kwilunda kuchalichi yo pakubike shina lyesu pebuku yo pakubatishiwa mukwibishiwa yo mpango nshi twingila muli kristu kumupashi umo wa mushilo ife bonse tulabatishiwa kubulayo bumo umubiri kabiri tulakumako kuli vyonse filya ifyaba mumpanga amen owe inena litemwa chilya ngeshiwi talya chikoma ngana chipunda iliyo naingila muli impanga yena yande ndikumwesu nomba mukenani ndiumwakumako kuchintu chonse cholesa lefwaya kukumbofeshapo ndenda pamishili ya mushilo mwana wa mfumu wafikwa kabili uwaiteanya ningisa kukuma mwigupti ukwisa ukupita mumpanga ya bulayo nalichimfisha mensho ukupita kuchiluka yodani ukwisa muli obo bulayo bwapalwa owe musango nshi naishile chikwata kumupashi umo umusango mowine paulo abupokerele abomtele paliine umusango mowine wachitile pali ena umusango mowine wachitile pali imwe umupashi umo ife wonse walibatishiwa tekusanswa ukusanswa fyeku mokunono kwakwena kumbuka wino nganshe lelo ukwibishiwa mukati wonse ukulembwa okusamba mukati mumupashi wa mshilo uliye bulayo abena efese wesu Yoshua wesu yowaba mpashi wa mshilo Yoshua chipiribula yesu kapususha Yoshua ukupiribula umupashi wa mshilo ukuimina kotena mulivu mupashi nga filia chilia chali kutifialirwa ulia wena emkuka yesu ikalamba wene entungulushi yesu ikalamba yofyo lesa ali na Yoshua yofyo lesa ali mupashi wa mshilo ukulatu ensha ensha kabiri ilio lubembu lwa isa mukambi mupashi wa mshilo ale minika chintu tulubene muno muli ululukuta ichintu chimona chulubana owe bushete kuti mumonecho twakwata aba bana bakwakisha bengi sana nomba asauli abengi sana balafuma kumasukulu yasyabulesa nokula yakunse nokula sambirisha isintu isyapondama gyebyo baibere isosa bali nokuchita mubutontolo okwabula okukwata ekitetekero kwipatula bene okumakuli imwe okwabula okukwata isenge na imwe kabiri napimbipo kwata emimwonekele yabuka pepa nokugana amaka yabuko kuba msango efitalukako tabaishiba ubwo bafuma ekuti babere obulondoloshi nangu bumo ndesosa ekikufuma kuli munina kulipo n'omunandi kakuliko ekintu kiri kyonse ekyo ekyaba ikyamuca kyamucani ekikalengwa na leesa kiri kyonse mu isonde nikafwalo kafwalo ewacepesyapo pa bintu byonse ena aba ena taishiba ifyo aba tekutya isyale omwine eka na kabiri kafwalo tekutya kumane na kafwalo wingi kabiri nokusaba kafwalo ena nisitapwa taishiba uko wisafuma nangula alishiba uko nyina afuma bantu ena munono nipunda umunono kabiri na kabalwe ikota nesa tuitalile okutachiria mwilae shokika ita msango ujapali lesa lesa tatala okutachiria nesa atile ikintukonse chinokuleta umusango wachiko emkwai selo kafwalo ava ni wishi ali nipunda kabili nyina ali nikavalwe ikosha eicho taishiwa ukwafuma ena nikavalwe okwesha okuba kafwalo atemwa kafwalo atemwa ena nikavalwe okwesha okuba punda punda okwesha okuba kavalwe taishiwa puntu wafuma kabili ena ava nkosa mutima uwatala okubapo mwisonde yekuti mukatale okukwata okusuula muli ena kabiri okulya emusango abenga abantu baba mulukuta tabaisiba isibo nani tabaisiba linabo nani kisusi ekimu ekyo baisiba limbi bena ni bapresbyterian methodist baptist atemwa pentecosto atemwa ekintu kimo tabaisiba oko bafuma kabiri punda omukote kusiimwa biri kikyafu ekuli ena musango nse mulekwa yekubiri kikyamo kabiri alina okwimina palya n'okwimya yali amatwe yakulu n'okulolekesha kutimwesibikira kuli bena isa yonse yabusiku kabiri tabaisiba nangu panono iryo bafumine kafirya bakitire iryo bayingire nomba kikatishinkanganshe nesiribula okuba owafikansa ero ndefwayo kumweba ikiine leno kwaba ekintu kimu ekyobenga kika bena babonsi basuma owe bena babombafi okubomba 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 kilendeeta kuli aba bamimyani abo abeesa lyonse okubomba ensira yaabwe okuyamu muulu kikyakikinka punda owe akabungwe kaba na mayo akakwafirisha kabiri n'enkoko yamulaliro okufulibira kashimikira kabiri tulingire okukwata ayamasha kabiri ayamangalo kabafye okubomba 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 kabiri bena kinshi kyo babombera ekabeekuse buseemu alipokerera mpasi wa musiri okusula iryo mwacetekeere aleemya amatu yaabo kabiri tabaisiba uko balingire okuba kinshi kyolefiribula okwiza okwo byonse efe nkitola ebiribula mumbasi wa musiro nkyatala na nfaako ekintu nangu kimo palwa kyena owe mulingire okuba bamo abafulungana mwamuna tabaisiba ifyo sibo ali atemwa ifyo nyina bo ali tutile kabiri mulingire okuboma bakintu kiri kyonse ikyo mulekisa ukuuma pa kabiri ukuuma palya kabiri ukuuma pa kabiri ukuuma palya kyakisinka kafwala owakale lero ndemweba tamulingire okutakirya kuli kabalwe umwine mwine ko mmethe obwembya bali ena omukuze omo kabiri munyina ena ninshi aya aliisiba ikyo aleekisa owe ikyo kyawaama okwendera pali kabalwe omwine mwine ikyo kyawaama okusa okuti kusa kuno mulumendo owe we mwaume mulingire okwikatisha alina okwisa ekyakwikalapo mulwelele
buli
emusango kyabeeramo nakumwina kristu umwine mwine haleluya eleleeni omupasi wa musiro tafileeni onse mulimwe n'okubatisibwa mwisina lyakwa yesu kristu kumulekererwa kumembu syenu balaya bangu bwangu fye byobyobenga kika kumenshi n'abaya tekuti batuusha kasuba n'okusiko mpaka bapokerera omupasi wa musiro kinshi Petro atile pamuchukwa Pentecosti kamalapila nokubatiwa onze wa mulimwe mwishina lyakwa Yesu Kristo kukulekelewe membu chenu mukakokelele tabu pemupashi wa mshilo kabiri munyina umwina Kristo kubatalwa chine chine owe mwehe umupashi wa kweli yaline iliwa pokelela itebo ala pokelela umupashi wa mshilo mwishini chintu chimonomba Ali Shiba, Apo, Ai Minina. Amen. Amen. Ukapepa, wabuka fualo. Shai Shiba, Doctor, John Zati, Shaimo, Kodia, Konke, Nisauri, Mamona. Onwe Tavan Shiba, Yesu Mandepeva, Ulukutalwandi, Awashinin Kishapalwa Chena. Owe munina elo umwame no mwana kashiwa pya wachipya chipya baso washikisha bafisa kwa shukuru Yesu ama pya washikisha bali kwa tompa iswa mchirongeso kwa la mpashi wa mshilo wa kupelwa nomba Yesu atile mwana kashipa chishima pepela amuli ulumpili kabiri aba Yuda ba pepela ku Yerusalemu atile we mwana kashi umpaisebo fyandi Nisita ile isa, kabili nomba ili, kiyo tatafuanya abo, haba mupepa, kukumupepela mupashi, kabili na mutine, kusebo chenu, echine, kabili kila mutu winga venenga vaivele, nukupetekele sebo chonseli ya vaivele sosa, nukukonka kufunda kwa hiko, nukupokele la mupashi wa mshiro mwine, mwome na wapokelele, umusango mwine, Bau pokelelemo, siwa mbele, mwine, vali upokelele. Ama kaya mwine, vali ya kwete, ilio bau pokelele. Ani Shiba, ito wishi na nina vali. Ani Shiba, alisambwa mulopo kwa Yesu Kristo. Kukialwa, kumupashi, Kristo Shiba nukutua kwa kwa lesa. Ani Shiba, hapo waiminina. Mchine, alimu Kenan. Ani Shiba, uko afuma. Uliye musango chaveramo umina Kristu uwa chine chine mwepusheni ewa lipokelela mpashu wa mshilo kutula iyo wate tekele amen munyina ukwimina ubushi kubumbi pawashira omukote imyaka ya kufyalwa ama kumipavula na ivili kulanda kulipasa wakwe wa myaka ya kufyalwa ama kumi chine konse konse atile mama uwa ishibitamke yesho ingaba atile we mwana wande, natile, ukumari lali ilio, wapokelele mpashu wa mshilo. Natile, ukukata kulilesa, nari mwenye kama kumimutanda ya pitapo, nari upokelele. Nomba, naena nikafalo, nari sosele, nomba lolele nipari miniti, nari pokelele nkosho, nokutansu wa menshi ilio nari. Yusu mamuchine, kabiri, bali nsendele mulukuta, kabiri nari tuwele nkalata yande, kuli kampanda. Owe ine oluse. Kabai Shiba noku ishiba, uko balingi lokuba. Eloye nari Shiba uko, ukubili wakwe wafu mine. Ene kwa alikulia, ilio chachitike. Ena afyelwe kumenshe na kumupashe. Ali Shibe, kabiri amenshi kupitila mumusambilo, wamenshi kuchebo. Sende chebo. Nomba moneni ityo ishichale mbwa. Kuli abo abali muri Kristo Yesu. Paulo nomba ibukisheni. Desende ishita itali. Nelo ishapuishe. Ichichi pandwa. Nelo nala angufianya. Kushena muitemwa. Owe. Ila tuweva apo tuwabela. Nelo tekuti tuchitemu ishita imo ya abushiku. Kukabila umweshi atemwa ibele ukuchitechi. Nila ishita ya abushiku. Ukuyafie kupita muri yena. Ichebo. Pachebo, kukwekela kunuma no kuchileta, nimalia shiakale, no kuchitantika unowino, ichebo, pachebo, kabili no kumilangisho kuchila chena chine. Nomba kambele ngeja vesi kwa nguangu na kabili, Paulo mutumwa wakwa, Kristo Yesu mwabelo kukwaya kwa kwa lesa, kukwaya kwa muntu. Kwa mushilo, abali mwe fese, kabili, kutunchinkana, to the faithful ama chishinka muri Kristu Yesu ile bilibula bali twamamo bali patulwa kabili nomba bali batishiwa kumupashwa mchiro kabili bali muri Kristu Yesu yele mbayinga lata kulimwe mwe batemwikwa bandi. Owe, deto ntonkanya pali Paulo, kujalubali pamwana bena inoine nshita. Owe, ifyo kusansa muka. Iyo mutuma mukote munono bali putuweko, umutwe wakwe kulia. Narimine panche ndapo baputwile umutwe wakwe. Lelo we umutwe wakwe kuhuli, muli ulio mubili upya kabili, tewakatale kuputuwako na kabili. Kabili ena na imina kulia, pamwana bo inoine miniti, umutuma umowine wale mbele ifi. Kabili antile kuli mwemwe bali muri Kristu Yesu kumupashi umo ipe wonse tulabatishiwa muri uyu umubiri umo nomba moneni ukusena mina kube kuli imwe nomutende fikuma kuli lesa chife na chikulu Yesu Kristu ame wapalwa lesa kabili uishi wakwa chikulu ifu Yesu Kristu wapalila ifu emu impalo yonse. Oh we, wushe ule umfwe ichi chali, mwa pali la ifwe, mwa palo yonse haya umupashe, kea moshye kubatuma kabili ya mokuliche, neno ali kupala ifwe mwipalo yonse ya umupashe, umupashi wa mshiromo wine uwa wile pa wishiku wa Pentecost, umupashi wa mshiromo wine uli muno, muno wishiku. Umupashi wa mshiromo wine, uwa lengele Maria ukubidikisha, nukulandila mundimi, nukukwata inshita ischuma, nukusangalala, kabili nefkintukyo achile, umupashi wa mshiromo wine uli muno, muno wishiku. Umupashi wa mshiromo wine, uwa lengele Paulo, pali ulio wato, wakale, ukoo kwa mwoneke kwati kwa labunda kabili, wale ya inshiku ikumi, limona shina kasuba no wishiku takwali umweshe nangu intanda anulekeshe kunze kulia kabili sile bimbi nyali kwete echi wamuli vyena kukunkanya no kuchensa meno yakwe kabili atile nala kuibisha mulumendo wakale nomba ninku ikata nomba kabili ilio Paulo aile pesa ambabu kwata ipepo ili nono kulia kwa imini ne malaika atile witina Paulo ukubwato wakale ulinoku yao na ikila pachi ishichimo. Kabile nukutie chaku ya chove chamula lilo, chilita wino nomba. Kipano Aisa na iye minyororo, pama woko ya kwaya nono ya kale, kukula kutesha panka sashakwe. Kabili atile, sansa mkeni, mwela ume, pantulesa, malaika wakwalesa, wondi umubonfi wakwe, achimini na kuline nokusosa, Paulo witina. Uja wine mpashi wa mshilo alipano munobushiku umupashi wa kwaleza mwine kukukyungira kulipa mapalo ya moyene haya umupashi wapali la ife mwipalo lionse ya umupashi mwintende shamu mnyulu. Oh, weka swimi nefye pali miniti na imbi pano mwintende shamu mnyulu. Nomba te kunso kulikonse, kilo mwintende samu mnyulu. Kwa nilongana mnyulu, chiri achipiri wula ishifulo, tawa chetekela. Kutila, gani mpepa, gana mpepa, atema ulukuta, nalupepa, kabili kujava iteanya, pambila. Kabili natulongana pewe nechapamo, gava shila, ama itwa, ama batishwa na mpashwa mshilo, ama isushiwa na mapalo ya kwalesa. Aba itwa, aba salwa, aba ikalapamo mwintende shamu mnyuru nomba. Tuwa aba mnyuru, mnyo Yesu. Imi pashi Yesu, jali tuleta, mnyu mfile, shamu mnyuru. Uwe mnyina, mwati mwoneche, mnyu mfile, shamu mnyuru. Uwe jinsi tinga chitika, munobu shiku. Jinsi itinga chitika, munobu shiku, gana tuikala muno mnyu mfile ya mnyolo. Kabili umupashi wa mshilo, ukwenda palitila mutima, mnyo wafiribuluwa, nukube chibumbwa chipya, muri Kristu Yesu. Ime mshonse, pesa mbali ya mulopa, mkushiri shimuna, ukwa apirika, nama woko Yesu, pamulo kulilesa, kabili nemitima Yesu ya putuamo, ukwikala mungendesha mnyolo. Muli Kristu Yesu, ukupepela chapa mwumchende, shamu mnyolo. Jema alitana, ukuikala pop, muli imo. Uwe, nalikala mpaka, kutinaba nensansa, isha pulishamo nokutosa, lesa mwileka ine, mfumepano. Amen. ntende vye sa mumyolo muli Kristu Yesu kutupala na chinshe kundapwa kwa bulesa kuishimila libela kukusokololo isimonwa amaka indimi amawilulo amano kukuishiba amapalo yonse mumyulu kabili insansa isabulo kulanda kabisha isulamo obukata umutima onso wa isusiwamo na mupashi ukwendela chapamo ukwikala chapamo munchende cha mumyulu ukwavulo kukwata itonso kanyo na ngulimo pakati keso yabipa ukwavula kwaka na ngwimo ya kupepa kwavula indeleshi na ngwimo hibi ukwavula na nguchimo ichichiria atemwa chiria chimbi ukwavula itonso kanyo na ngulimo yabipa napali na ngumo ukwete umupindila kumbie sila mundu kulanda mkutemwa na mtu mfano sila mundu no mutima umo mtende imo ilio kwa ishile chukundu ya uku kuma kumolo yeshi kukwita mwela ishikali kwa simonecho na tupala ife na mapalo yonse haya umupashe elio umupashe wa mshilo kutilimbi wa wila pa mtu mbi no kusosa efti wa sosa shikolo kabye kutende ya kuti no kutechi ntucha kuti wane nishena kutikase ya pine mamona yofi asota shikolo kachete nitu ya msango efe panchende ya msango efe wane nishena kutika ya pine na tupala chapamo mapalo yonse ya mumyolo munchende sha mumyolo moneni
nchendyo
atusalile
nchendyo ali musala
atema ali tusala ifwe ali tusala ifwe
when the Nali, moment that we accepted him,
tuwa chetekele wene,
chosen according as he kusalwa, has chosen us in him.
Gefyo atusalile muli wene, iyo, pano isonde, tapala lengwa,
that we should be holy
ukuti tuwe,
ama mushilo,
ama bulakalema, kinso chakwe, ifilonga nino mukutemwa
nina
ilesa atusalile nina liyolesa asalile imwe mwema kwete mpashi wa mshilo nina liyo wene amusalile ilio mkula we sonde taula lengwa
by his foreknowledge he foresaw you and know that you love him and before there was a foundation of the world
ali musalile imwe kabili atumine Yesu pakutila engaba ichikonsolwelo itamembu shenu nokumwita kukukishanya umwine kukutemwa owe nde kabilanga wachikwata fiyama miniti na yambi aya nshita leke nine iyo tatula ya panta nshi tukwekele okutendeka 126 kesa chivula palichitatu inyo lesa alengelo muntu intu talalengo muntu aitile omwine ela Elohim ishiwi bipilibu la muti hebele uyomwa abapo umwine chonse kumwine chakulina nguchimo ichari kwa kunuma yakwe wene ewari fionse fiatariro kubapo uyo uwabapo umwine Ela Elohim
Sipiribula
Uwa linga fionse Uwa maka yonse Impalume Uyo uwa bapo Umwine Oh Eno mkutende katu Inyo alengelo muntu Atile Nine YAHU Yahuwa Jehova Nchinsi tapiri wile. Nine uyo uwa lapo mwine. Uyo uwa lenga ichintu chimo kukuma. Mwine wine. Ukuwa mwana wandi atema. Ita pakashita. Atema umunono. Umo umunono wandi. Ukata. Nchinsi. Apelo muntu. Jehova. Kupiri bulo kutila apelo muntu. Kuba umulungu. Unono.
Because he is Father God,
and he made a man an amateur God, so he isn't self-existent anymore. He exists with
him. And
Ela, Ela, Elohim. Nomba, nomba wene ni Yehova. Yehova, ukupilibula uyo umonekela nolupa lwakwe. Nomba le sale ngelo muntu ukuteka pesonde lyonse. Alikwete ukateka. Kabiri sonde yali umwikalo bwa muntu. Kuse, ilyo lilembo. Kusinga chakusira chidia ewikalo bwakwe. Ali mulungu pesonde. Ena kuti asosa kabiri kuti chaba. Isofine. Ena kuti asosa ichi kabiri kuti chava isofine. Uye ali palia. Lensa Yehova. Yonwa lipo nchita imo. Ukuba pomwine. Leono mbale mwenekela. Nolukwa lwakwe. Kabiri nama nabakwe. Pamuna nkwe. Mwachi mwonecho. Nomba berenge nichiria. Tukesa muli chiria pali chitatubu shiku. Iliyo tukwa kuata nchita itali. Tukwetepi na limuama miniti na yambi kumi. Na ya sano kabili tuwala. Katitonto mkanya kuti nafika pachipulo pamo pano. Lelo tatuachite. Kulia uko tuwa kakati kwa nampashu wa mshiro uwala ilwe. Chisuma. Nomba. Nini alituwa itilwe. Ukuba ababu mfiba kwa lesa.
When was Arbel Neville called?
Inali Oma Neville. Aitiwe kuba. Umubu mfiba kwa lesa. Owe mwe. Iti. Chila ntensha. Nana mweva. Atusenda marembo ya mo. Ndekwa ya iwe usende Petro wantanshi 120 kabili pat senda kusokoro la 17:8 kabili nala senda kusokoro la 13.
Now we want to listen here.
Kabili tulekwa ya tumfe pano mulekwa ya kuishiva iliolesa amwitire ukuba amena Kristu. Oh, we, nalitema ichi, chichiri, umuntu, sekuchiri ocheka, ake kalira no mweo, ele kuchebo chonse, chikuma, ukanwa kakwalesa, chisuma, mnyana eva yalona wisula, Petro, 1:20, eicho, belenga, 1:19-20, umfweni kulechi, elo, nikumulopa, uwa finisha, uwa kwa Kristu, ngowa mwana wampanga, wabula kalema kabiri wabula kabi mwene aishibikirwe libela iliyo pano esonde tapala lengwa delo amoneka pampela ya nshita pamulandu wa imwe nili nali aishibikirwe libela dento umupula we esonde taula lengwa mwina pat mbele ngera kusokorora 17:8 ichitwango icho mwene chalipo kabiri tachilipo. Lelo chili nokufuma mchiri ndi chakumbo. Nokuya muwona ushi. Amerikashi, aba peso ndibaka sunguka. Aba shale mbwa mashina yavo. Mwibuku ya mwe ukufuma kukulengwa kwa chalo. Baka papa pakumone itu wango. Pakutichalipo kabiri tachilipo kabiri chikabapo. Nani ukabepwa? Nani uyo ukabepwa kuli uyo muntu kapepa ngafia Sauli ali? Ichalifye, ichabu chenjeshi nganshi kabiri, ichapilika nganshi mpaka kutichabepa na bani, vena, nga, gachinga chitwa. Chisuma, kukusokolo ya ketini eichi, kamuvele ngelechi. Amekashi, ama panonse bonse, baka, amekashi, ama panonse bonse, baka chipepa, onse ushale mberwe, ishinari ya kwe kufuma, ukulengwa kwa panonesonde. Mwibukuri ya mweo hili ya mwana wampanga uwa ipaiwe. Hili nari hili wa mashina Yesu ya vikirwe. Mwibukuri ya mweo hili ya mwana wampanga. Hili ya mwana wampanga ipaiwe hili ya mkula weso ndeta ulalengwa. Hili ya lesa ari ni Yehova. Ela, Elohim, uyo wabapo mwine. Mwakike, ni damo ni imo, ikalamba ikulu. Kabili wene tekutiawe chintu chimbi. Lelo mkati. Kaijamu ni mimele ya kwe ali nikapususha. Muli mimele mkatika wene mwali kondapa. Kutuma takwani nanguchimo ita kupususha kabiri nanguchimo cha kundapa. Lelo jimele ya kwe
Tiali chilangishe. Eito kanshi, idio mfla weso ndeta ula lengwa, idio aishi ibe ukutila, ichilangishe chikalamba, mukati muno palwa wene, ukutila kesava kapususha, ukutila kesa isa, nukulembo buntunse, nukwikala mukati keso. Kami ni ali ishiva, ukutila sofia kwe, tukaposhiwa. Aipeye, mwana wampanga pevu kulia kwe, idio mfla weso nde, daula lengwa, nukulembe. Shinalienu, bali liriegu kuidio mfula weso nde, taula lengwa. Mpweni kulichi, kukulingiru walimela, kuloleke shakunuma, kukishibila livela, lepilibula, ukusalwa. Kusalwa, kuloleke shakunuma, kukishibila livela, kabili kukulingiru walimela, kuloleke shakumpela. Nila mako chiria, kukutilo kusalwa, kuloleke shakunuma kuno, kichiria pa. Nandia mankumba, nafiyewe mulu bembu, uafangwa mampulu, nanshile peso ndendebe pokufi, ukufyalwa pagati kababembu. Tatana mayo kabino lupalwa ndilonse, ababembu, nandia mankumba. Lelo mungu kumikishate, nanshileva uluseke, luangano, hachitike, umusangonshe, chilia, chanichinshi, ukusalwa. Lesa, idio mfula weso ndeta ula lengwa. Asa lilo kutila mankumba, yali nokuba uluseke lwangano. Nomba ninji shiva, ndi uluseke lwangano, pantu, nalipusu shiva. Musa ngonshi, nchichitilamo, ukunonekesha kunuma, nokumono kutila, alichingireli lela, akale sana. Ukuishi na limela, alimwene ukutila, nalinokumutemwa. Eitu apangire chikonsoluelo, ukupita mwana wako wine, ukutila, ukupita muli wene. Kutnava ukufuma mumankumba kulusekelu wangano. Nomba, nikuiza ndi nomba. Nalipusushiwa, ndende na minapakwa lesa. Kitinshi, itofu ningi walivela, kulele shako. Kumpela, nikuiza uku akantwala, kabili nikuiza ukondeya. Ichinachi mwikata, mwachimwona icho. Nomba, katubele ngeokie, ukutantalisha kwa panono. Eyo kabili tuwala isala, pakashitaka nono. Gepio atu, tali demuni wene, ilio pano esonde, pali tapala lengwa, ukutugawa mwishilo, ala gulakale makutinso chakwe, mkute mwa, atu ringile, kavela mkute mwa, ukuba abana, ukulingiru wakavela, ukuba abana, bamwine mwili Yesu Kristo, umwavelo kwe kwa kwa kupanga kwa kwe. Kishito wene achitile, wene ukuishi bila livela, alitu mwene ifwe, ukuishi wukutila, alilika pususha, mwabapo umwine. Takwali ba malaika nangu bamo, nangu chimo, besafi eka, ela, Elohim, unyo mwabapo umwine, nangu chimo, lelo wene eka.
But in him was
lelo mwini wene, mwali, kapususha. Isuma, nikinshi, ito hali no kapususha. Takulina nguchimo, italuba. Mukuishi machiria, yena hali shiba kutila. Inibele ya kwe kalamba, muli wene, kesa langiche chintu chimo kunse kulia. Ito enga kapususha. Ganshi ilio chachi tirechiria, mukuishi vila rivela, aloleke kuntanshi kabili hali mwene omuntu onse, ukesa chipokelela. Elio kabili pakushitecho, Adile, ukuputisha chiria, nishilafie imo, iyo ninga chichitilamo, kutichava, ukuika ne mwine, no kurengo mobili, no kutendo rubembu wa muntu pali wene, no kumufira, pakutila ningawa, uyo ule pepwa. Hantu wene nilesa, ichichita kupepa. Kaisi wene alikile no kusenda, pamwine. Kabili, ilio achitechiria, pakutila, inga pususha, imwe mwema lefwaya ukupusushiwa. Mshemule mwena chonde pili vula. Kukwishi na livela. Lesa mwaishi na livela. Mwaishi na pintu fionse. Amwe no mwana wampanga. Kabili aipeye. Mwana wampanga. Kujo mfula wesonde taula lengwa. Kabili avikireshi na lienu. Bebu kujia mweo ili ya mwana wampanga. Kabili alimweno kuchenjeshi. Kwa kwa satana. Ifi wa kesa chita. Eicho avikile ishina lienu paria. Kabili ati ilo kutila mungkanya Kristu akawa. Kwa buka pepa nganshi. Umutu manganshi. Umutu wawa masana. Umutu wachenjera sana. Umutu wabuka pepa sana
kutila kabepa na masalonene
kachinga chitwa lelo chitichitwe panto amashina yabo ya sonte lwelibela ilio mkula we sonde taula lengwa kukusalwa ali basalile kabili kukulingirwa libela bali shiba kukobaleya mwachimonecho nomba nanu winga tishika chiria chiria etio paulo asosele nyalia emalembo ya kwa paulo kulia ekulemba kwa kwa paulo ilia etio asambilishe ulukutalwa kwe ulukuta mchifulo chaluko ilio mfula we sonde ya ulalengwa kunyolesa mkukalibwa kwe kwa hapa kupapa ale fiala ale fiala imwe kukwishiva idio mwinga chita amubikile munchende yenu umbili wakwe umwine ukuba umukashi wapanganda ukuba umulimi ukuba akashimikila ukuba akasesema ukuba ichi atemwa chilia amubikile imwe mchipulo chenu kanshi iyo twaisa kufuma mumpanga sha gali kisha igupti ukupishila ukutangululwa nokubatishiwa mumpanga ya bulayo hantu ubulayo bwakwalesa mupashi wa mshilo amena Efeso 4:30 tila milenga mpashi wa mshilo wakwaleso bulanda uwo mwaka katili wako mpaka obushiku bwakulubuka kwenu hanshilesa akulingira libera ulukuta antile kabila abantu bonse kukaba bamilioni na bamilioni abo bakaba bakapepa sana nokubepwa abo beka abashaka bepwe bakaba niabo abaisa mumpanga ya bulayo abo mfula wesonde kauna lengwa bali kweta mashina yabo kuikwa mwibu kulia mweo lia mwana wampanga nokuisa mumpanga ya bulayo nokuipa kishamulia abantu abengi bala fato mwenzo mino kuchite fintu musango wakusekesha abantu abengi bala mfo mwenzo mupashi wa mshilo mino kumulengo kuchite chintu chimo imwe imwe mulino kumfenso ni kubantu abantu abengi balonko mwenso balino kulila kabili abatemu ikwa wabo balino kubamona balelila atemu abanyina atemu abena mupalamano benu atemu abakangalira benu bakunchito balino kumumona leke ni mwewe pawa muntu nisaimo ilio nshira isala waliko muntu weshina ya kwa David kabili ilio ichipao cha kwa lesa chali kuja mumpanga ya ena pesiti kabili chena cha isirefika ukutintwa nechipao ingombe ilume ikote yale fitinta inyo David ya mwene chile chipao kuisa ali kweto mwingira unono pali ena ali butukile kulia hapa ntile inkasa shako emu mwela nokutoloka nokupunda nokutoloka kabili ali shaline nokutoloka nokushana kabili ena impumu ya Israele kabili mkashi wakwe alolekeshe kumsepe window nokumumona kushefintu mmusango waibela ali musenteke Kishishi, alingira alisosele, ichipumbu, tolekeshe ni kuliwene kuruse kulia, umusango ale chitilamo, ukuposa inkasa shakwe mumwela, nokutoloka toloka, nokula shana mulu ya msango, chishishi, alingire na fulungana. Kabili ya ishita ya ushiku, iliwa ishile ingira, umwana kashatile, umashi wingaya, chishishi, na ungumfishe nsoni. Jinsi, iwe wempu mumulu mewandi, unse kuya kula chita filia, ukula chita, muli ulio msango. Dami jatile mailo nkesa chishapo, ukuchila filia, emkwai. Atile ushe, kawaishiro kutila, naresha nina, kulishikolo. Ali ya wike, ali mumpanga ya bulayo. Ali lufishe, ipia kui waminisha, kabili nefiko, jamu isonde. Ali nensasa sana okwishiba kutila ichipao chale isa musumba wakwe wine kabili owe demweba abantu bamo balonko mwenzo kupokelela mpashi wa mshilo ukumpo mwenzo kutila limbi kutibalandila mundimi balino mwenzo kutila umuntu umo kutia sosa nomba ni umo wala abantu abandimi balonko mwenzo kuisa kuchali chino kubatishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu pantu bali nenso ni pali chena. Omuntu mwasile ningile na wese shamu ama tepu yandi bantu nalishimikile pakubatishiwa mwishina lya kwa Yesu Kristo chaka ya wese shemo kepangilapo ayengi ya chishinka ukupangilapo ayengi ili ya ni baibele katabale faya ifyo kwa chile ubishikuwa mako mwleteshe nifye ifyo tukesa chitama ilo chile echi nkumicha kuchita mwamona kwa lile nifye ukuya chakwamba impena kutiche na pantu chena chakwa shikulu chena ilesa namu ishwefyo lesa chitile ensano lekeshe panshu kukuma mwamuru wate Davidi ulo muntu kukuma mwamuti mawandu wine Davidi itali na msoni ali mubonsi wakwa shikulu ali temenwe shikolo kabili ali wansansa sana wansanga langanshi mpaka tatonton kenye papyo muntu waba mlemona yopyo na chisosa muku shimikila kwandi mnoru chelo lino mwenso sana itakutila tulefaya Sauli kukutufunda tulefaya Sauli kukufuma kusemina reimo kukutuweba ifyo tulingire tuachita bukapepa wesu kabili ifyo tulingire ukubuchita kile chama kulubali lumbi wa Yordan. Nolubali umupashi wa mshilo ala tungulula. Ulubali wakuno mulikunse kafirie fiko. Ulubali wakuno tamustakamana papyo wa tonton kanya. Ulubali wakuno muliaba mfwa kabidu ufumi wenu. Untu bafiswa mulikunse kufichila kabino kakati kwa kumupashi wa mshilo. Tamustakamana. Leikala mukena. Kuchimwale ngano ishakosa. Mulichikumbwa chipya mule Kristo Yesu. Muli pavulendo bwa kumpanga ya bulayo. Ndeibukisho kwimini na kulya munyina Collins. Imyaka makumi atatu yapitapo iyo ishichali chitachirakulwa na kalya. Mwali kulongana kunono kwa mwitenti yabirele bachifutwa apa kulongana kwandi uko akubalirapo. Aleshimikila imbila nsuma imoyine. Ichintu chimochine obuchindami obushinga kumako kwa kwa Kristu ulubatisho wa mumenshi mwishina ya kwa Yesu Kristu kuchetekela ichebo chonse ukuba ichine ulubatisho lwa mpashi wa mshilo ukunda kwa kwa bulesa maka ya kwa lesa ngefyo nshimikila yena nomba natala okutaluka kona ngupanono kufuma kulifyo nsefya yena Lesa na sokola ipingi ipya yena kuline echo ngefyo ale sokola yena ndetwa lira fi ukuileta ena tatara okunyako okuma kulicho itaba pokale atwalira fi okola lundira ku ipingi kuli yena na imini nempali ya ndio nalimaba ntipendwa nyanda makumi asano ba iminine kululamba bale imba kululamba lwa Yordani wankunka ninji minina Nokutonte linso ile lolera umpanga ya wama ya Kenani. Kabiri ya nsansa uko ichuma chandi chaba. Nilidali nkafika kulia kuishiria ya wama noku wapalu wa umia yaya. Nilidali nkafika nokuwa umia kwa tata nokutusha umia yaya. Ilio batendeke ukuimbalulia naretu walomu lumendo mumumana. Ukumubatisha kulia muishina ya kwa shukuru Yesu. Natile tata wa mumulu, ilio ndeleta uyu mulu mendo kulimwe, paku yewe ila kwa kwe. Nalifyo mulu mendo inewine, ni nkwate fikope piashe na kunganda. Natile, ganamu batisha na amenshi shikulu, paku yewe ila kwa kwe, mwishina ya kwa Yesu Kristu umwana wa kwa lesa, mwisu she na mpashu wa mshilo. Kabiri pali ilia ine nshita ichintu chimocha ishire tendeka ukushinguluka. Kabiri ichi chari ishire chire shinguluka panshi. Ulutanda uluwa valika uluwa luchelo luwa limini neparia. Dulia luwa limini neparia ulubuto ulo mumona paria pene patikope. Paria luwa limini ine. Chaile muisonde lionso kufika kulia mukana dano kushinguluka. Batile ulubuto uluwa kupapusha wa mwene kila pamulu wa kwa kashimikila. Walu kutalua Baptist ilio ale batisha. Inshi kuhishi nono isha afumako ilio Dr. Lamza aishile kuline. Kabiri tata lile ukuishi bapo ichi ntunanguchimo. Paluwa chidi ya kabiri ande telechi kope. Ichoba munyina base ndele kulia. Ichili na ina nomba. Mushenao kuata chidi echi kope. Mushenao kuata baibele iwe. Iyo hili hapo. Chile muibu kuliobe chisuma. Mulia mwali ichi kope. Icha nshita yakale. Icha chihebele. Icha chishibilo cha kwalesa. Chile achi nefye. Icha lipo mwishi kusha kwa yobo. Bintu baibele. Taila lembwa. Lesa mumibele yako itatu. Semilungu itatu. Lesa umo. Mumibele itatu. Tata mwana na mpashi wa mshiro. Ama opeshi ya tatu. Wayo lesa. Abo mbelemo. Jemilungu itatu. Imibele itatu. Kabili chiria. Chari paria. Iliyo uliyo muntu. Mukalamba. Dr. Lamsa. Gelula wa baibele. Ya Lamsa. iliyo aso sere chiria iliyo lutelo iliyo namwe bere chiria natile natile chiria chishibilo ni chenshe atile chiria chishibilo itakwa lesa itakale muchi hebere lesa lesa umo mimi bele itatu natile itapalanga tata mwana nampashwa mshilo aisheleka kabili abikile kapu yakwe yako sipanshi alolekeshe kuline jeni ndeti tekela eko wali kulia leo atile leche tekela chiria natile no mutima wandi wonse atile mailo insta ya bushiko ukwemina mkulonga na kobe munina Branham nali mwene kulio kulingulula shatalana kumonapo mu America na mumpanga yandi atile abantu abena America tabaishwa no kuishiba baibele ikintu ndiye kimwe icyo baishiba kilonganino chabo tabaishiba napo bayiminina atile tabaishiba po nangu chimo atile lero iliona iminine pali ya mailo bushiko natile natile nomba munyina jin ndeso safye ichino muchinshi nokutemwa nepya msango ifi atile natile uliya alingire ukuba akasesema lelo iliyo namwe nokutila walitetekela okutila tata mwana nampashi wa mshiro tayari milungu itatu tayari mibele ye nanali shibe okutila walisasesema wakwalesa ngate ifyo tekuti chisokolwelwe kuli wenga filia.
He said that's a perfect sign.
Atile chiria echi shibilo echa pilika. Atile nshatala atile tewe oneness. Na atile yom kwai tewe ine oneness. Nari chetekela muli lesa ukuba lesa mpalume. Kabili imibele itatu ema ope shibye ya tatu ayo lesa aikelemo. Atile omuchima ove upalwe. Atile obushikubumo. Ukapongolu elo mlopa ove peso nde palichiria. Lelo atile baka sese mamala fila polionse. Pamulimo wabo. Kabina atile, echo leke nchive, nga chilese kesha, shikulu wandi. Elula, baba ibele ya lansa. Owe, dave chinka nganshi. Miku inga, ilio nso sakole ululukuta. Ndiyoto Samuel asosele, ilio tabala sala sauli. Ilio tamulafuma, ukuya kukwilunda, kuchilonga ino chimonomba. Noku ikaka mwebene, mumusango umo, wabuka pepa. Chinshi tamuleleke lampashi wa mshiro ukumutungurula. Chinshi tamule sendela lesa ukuba intungurushi yenu. Nukuleka wena mupale nukulavako palwa chilonga ino chenu. Nomba nshire soso kutila tamulingile mwaba kuchilonga nino chiri chonse chalukuta. Veni kuchiri chonse icho mlefu wa yokubako chiria chirikuli imwe. Leonde mweba palu wenu. Eke numpashu wa mshiro amutungurule. Mune velenga baibele kabili ifyo baibele isosa. Ukutimuchite chiteni.
God bless you.
Desa mupale kabili nomba na lilorela insta itali sana. Desunguka ngakuliko umomuno. Uyo wachilafuwa ya kuisa mumulongo. Wepepo kukupepelwa. Ngaeko bali kutiba imya mamoko yabo. Umofye babili batatu. Chesuma, imewonsa ise nite kuno, kuine no kuimini na kuno, gamulefwa yo kuchita, pali no nchita, kabiri, kabiri, twala kwata ipepo. Eliyo kabiri tuli, chilefwa ya imwe okuyana kalia, defwa ya okuchite chintu chimo, cha kusuminisha, panope nefye lintu fye, ta tatulaisala. Ibanga batemwa ukusoma ibuku, ya vena Galatia, owe nde pilibula, avena efese. Nomba, pali chitatu bushiku, kuino kuya mchikakati kilo. Endo kabiri, pabushiku bapa mulungulu chelo, obu kakonkapo, kuino kuisabika mchipulo chaluko, ulukuta. Owe, ngalimbi, kuino kuisaisa pali chidia, pali chitatu muista ya bushiku, kuli imwe, mwebantu muno mujevu. Ukubika mchipulo chaluko, ulukuta kuntubabela, shila umo. Ifyo tuitwa kubwana esa alitusenda kukubabana tulibana kupitila mkufialwa alitusenda nukutubika mchipulo chesu kumupashi wa mshilo tulukesheni kwanse chulaumu badi yaba hebele ilio babu iku mumana elo Yoshua ali ya kenye mpanga kabili ali pele chulaumu mpanga yako kuingana nukusosa kwa kwanjina pa kufialwa kukumpashi wa mshilo wa mwebele. Tulekeshe ni kuli Yakobo, ilio alefwa, kasesema, wapofula. Avi kile nkasa shakwe, babu sanisha atile, kiseni kuno mweva na wakwa Yakobo, kabiri ndino kumweva, uko mkesa ikala, mubushi kubwa kulekeresha. Owe ninji shiva, kutina mweneka uwa ibela. Abantu kutiba mweneka uwa ibela.
Lelo owe nga mwarishi befye ichishininkisho ukubirima mumutima kiseni kuno nalamweba uko mukesa ikala munshiku chakulekeresha kabili kutina sendele mbo lijaline nukubula mapu ukwaba yuda bekala ilelo nukushininkisha kulimwe baba panche ndefye imoine yo Yakobo asosilo kutila baka bapo mubushiku bakulekeresha kabili tamata la kuchita kulia tamata la kubapalili enchende mpaka idio wabwele lukutula mei uwa lenga chinilubali 1946 inshita ya abushiku malaika uwa kwa shikulu amoneke kuline kulia lubali nokusosa palu yumulimo kabili kutina mulangisha chidia idio wabwele mumpanga ipia vaishire tukafie palia pene pafifulo apo Yakobo asosele ukutiba kekala kabili valia valipalia valikala palia ilelo. Owe, owe mwe, owe mwe. Tulubu shikubu momu pepi kumwesu epelafye.
You dear people.
Imu mwe bantu abasuma.
You're sick.
Na mulu alangate ifyo tekuti mule iminina fye uko. Kuku iminina fye.
I'm your brother.
Bimu njine enwe. Nalikuwa tomuli moku makulilesa. Kuku pepela abaluele. Tengolu andi. Ngowa kuata maka wakundapa. Nisha kuata. Teunari kuata maka. Ye pepo, ngefyo na chiso samulu chelo, David takwe tenangu chimo, lelo ichisuko shiro, ichi inono, lelo atile, ninji shiva ifyo chilino kuchita, na maka ya kwale sapari chena. Mwamona, kwe chefye pepo ili nono, ukumi pepela po, kabili nendupi, shandi ukubi kwa pali imwe, lelo onari shiva ifyo chitetekelo mulilesa, chichita, chali bombela bambi, chilino kubombela na imwe. Chetekele icho nomba, nokutamkwila fye, kuno kupala ama fye panono kunchende. Nomba ndee sunguka, ukulenga ichi ukutichibombwe wino, ngate kuti njipushe munyinane ukuisa kuno, nokubasuba na mafuta. Ushekuti wachitati ya munyane vayo. Alai kusholu kuta, nga mwalako ntama mwipepo. Nomba ibukisheni, umulungu wafu mineko, yona alwele sana na ya mafuta ya mono kanalipele chintu chili chonse nga umomuntu alishile nokubikendu pisha kwe paline kanalikwete umomuntu kwisa kwolesa apala nokwafirisha kutina totela sana palichena mwebonse nomba mule umfwa jofyo na umfwire livya mule umfwa nomba mule fwa ya ine ukuchita fyenge fyo na lefwa ya umuntu umo ukunchitila livya. Desa kanya nkatale ukubushuka kumulimo. Eke nine lyonse, nangula ninaka, ukondi uanakuka, ukote kutinjeshe ukufesha ukulukumo kufuma kulubie. Leke ninje, pantu nkesa kumanya chila wa mumuli imwe nakabili, kulia mulili ampanga ulubali wakulia. Kanyishi imwe mweba nakashi, abakote na aba umaba kalamba, abashikwete maka, imishishi shamfwi kabili mulewa mutupinfya, nga rozi ibalwile, utumaluba utunono twaiko, nokulangisha ubuluba, nokulukuta. Mulaisa fye mutupinfya, vushie tamuli, kila chishenka. Je kabili chintu fye chimo, icho mulefwa ya ukwe kalilapo, chapamo, chavo kubalika, kubukata kwa kwalisa. Eicho ilio muluwani amuikata nomba, nukumusenda, ndeisa nechisuku shilo cha kwa lesa, nechitetekelo, nechabu pecho lesa, ampela. Ichipano, icho naso sapagutila, mwinga chumfikisha. Natile, nga Petro kutia isafi ya temwa vamo mulibena, mwila safiri ya tamulingire, ukumpe pilako. Isenifye mulu yu msango, nokusosa, nga kuli uyu mwana kashi, toseni, busheni wenkashi, kampanda na kampanda, niwa national yove. Nkashi Howard, watitila niwe Nkashi Howard, uli uwa chetikila Nkashi Howard, ule chetikila uli uwa chetikila. Kanshi ule mwana, walikuwa tensambu kumapalo yonse, haya kulubulwa. Kanshi kutina sosa, Nkashi Howard, ifintu fionse fialaba fye wino, nokula haya. Owe, ifyo natire, kuti nabirikisha, kutina funda, kutina sosa, shikulu, chiringile fiokuba, chiringile fiokuba. Kabili na tonton kenye chisuma abantu batonton kanya ye chintu chimochine ilio na isa mukuba pepelako. Echo chidia ni chinshi mwamu na chonde piribula. Kabili na limini na nchite shingi nokusenda abantu nokusosa. Owe nkashu uwate muikwa. Ushe wala chichetekela owe wala chichetekela chikulu mwelesa balenge nukuchichetekela balenge nukuchichetekela owe na papata kushenomba mwachisumina chiria techo nalifuma muli chiria nalifumako kule chiria so sabye chinkashowadi uli wachetekela ee efyondi chesu mankashowadi nga uli wachetekela uli mpiani kuchintu chonse cholesa akwata kabili uku ikatafye ukuboko kwakwe mwamona nalichetekela chiria nachikumya nkashowadi pakubike ndupishandi paliena yesu tata lilokutosa mukaba pepere atile mukabike pindupi palibena chiria echo elio alaposhiwa ena kuti asosa ipintu pyonse pyalaba pye wino nkashowadi kanshi kuti waya kung'anda nokubo mutunturu lesa kupale niwe nkashi kashi hampton uli wachetekela msheta uli limpiani kufintu fyonse ifyo wene akwata lesa abe nobe nkashi hampton amen kabye kung'anda nokuba wino nomba yesu kristu nakuposha amen
Heir to all that we ask. Sister Saul, may you receive what you've asked for. Be well. God will grant it to you.
Amen. Praise the Lord.
May the God will give
yes,
you.
Sir. Yes, sir. Hallelujah.
And may the Lord God give you, Gene, exactly what you asked for. Have you to you.
And in Jesus.
I know you.
Praise our God.
Right. You are a believer, sister. I know you. This is your husband, man. He's the one I prayed for on the phone that day. I always remember that.
Amen.
Could go to meeting and tell us to come to meeting and the Lord will give me send me to meeting.
Amen.
The proxy, you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in prophecy, so he stood for all of us. Your believers have a right to everything that God promised.
Yes.
I'm his servant. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Amen. Praise the Lord.
My brother Bill, God bless you. Be awfully good to you. You're a believer, I know you are. I believe that God will give you everything you ask for. For you are a believer. As his servant, to you, my brother, in the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart.
Thank you, Lord.
Go
with
and receive it.
Amen.
God bless you.
Praise the Lord.
Sister Bruce, I know you. The little nurse who rubbed my back knew you. She used to be down there in the Motel J. J. Quinn J. or something like that. You stand for others. What's your desire to live from the Father? For yourself tonight. Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. For the slingshot. And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot at the era of the
Jesus. Thank you, Lord.
We'll bring you back to God. Jesus. Give that to you through Jesus Christ. Amen.
Thank you, Jesus. Praise the Lord.
My Father, who would say,
thank you, Jesus.
Do you believe him? You're hurting you in your sign. Low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yes.
And as his servant. Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it the desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Amen.
No doubt. That hurting will stop you. I'm hurting down there and you'll be all right. God bless you.
Brother. Amen.
I can't
you are a believer.
I am. I'm a believer. I know God dwells within.
then you're heir to all these blessings.
I know, and I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that He answers your prayers.
Thank you. Father, I bring this, my sister,
Lord,
into the line of
God. Thank you, Jesus.
Into the center of the power. And I'll bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ. Amen. That's just the way it will be. One operation. Oh Lord, as this young woman stands here, young in the bloom of youth, I pray for her. And a lung that would have to be taken out and should stoop the rest of her life. You are our Father.
Amen.
And I aim the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that lung.
Amen.
I send this prayer in the name of Jesus Christ. May it strike that lung.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Your sister Dearest. Back of your head, drawing pain. You are a believer and an heir to all God's blessings. Sister Dearest.
Thank you, Jesus.
Lord, I'll bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he was afraid. Grab up that little sling and let ladder lines and bears. And he brought the sheep back. This is a prayer of faith. You told me if I get the people to believe and be sincere, I'll bring Sister Dirt back tonight. I'll snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father.
Jesus.
In the name of Jesus Christ. Amen. Sister Loma. High blood pressure. And you're a believer, are you, Sister Loma? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Loma's high blood pressure. May the next time the physician takes the blood pressure, may he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen.
Yes. I wished I had my danger and I could offer prayer for you. I will for yours. I understand that.
Man.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that is here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back.
Hey.
We are entering in the world of sin, alcoholic. Oh Lord, I send this prayer with faith and strength and with all that I can throw it.
Yeah.
This little pebble.
Hey.
In the name of the Lord Jesus, yeah. I sling it at that devil that's caught that hand
carpenter.
And may he come safely to the fold in Jesus' name.
Amen. Thank you, Jesus. Blessed be his name.
You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises is.
Yes, Jesus.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and jarred is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like he did for Joshua.
Amen.
Or Israel. And Father, I am asking you as your servant, let our precious brother, oh God, let him enter into this promised land, this promise. That on the other side is, I was carried the other night. May I have the privilege of grabbing him and throwing my arms around that other land, saying, my precious brother, granted, Lord, may he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Thank you, Jesus.
Oh, Lord, to this my gracious brother, this hand has been kind to me and has good things for me that untold of. He believes and has faith. And now an enemy tries to grab this, my friend, sugar. And he thinks that he can grab this boy. But I come after him.
Yes, Lord.
I'm coming to bring back your own, Lord.
Yeah.
I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar down to his head. Bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus.
Amen. Amen. Bless him, Lord.
Oh Lord, our sister knows that this overweight is, so the doctor says, is the thing that kills. Each pound overweight takes a year off. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
And there's no doctor can do this, Father God. It's just in your hand. And Sister Belle has been very faithful. And she's been kind and considered and
tried. Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials. I come for her tonight, Lord. I come to meet that enemy on her. I aim with all the accuracy that I can aim with. In the name of Jesus Christ, I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pastures.
Yes,
and
amen.
And the water through Jesus Christ. Amen.
Thank you, Jesus.
She'll be, Sister Belle, just going out.
Brother Ben, I love the Lord better every day I live, and I've been coming here 20 years to this place, and I've been healing just nearly everything that ever got the matter with me. You remember all the things I've been doing, and He's blessed me so much, and I love Him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything He's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. And I'm going to die on the altar for Jesus. And I'll tell you what I want you to do. You don't know, it took his whole family in with him. And I want my whole family. You know, I want my loved ones saved.
Your children.
And my children.
Yes, sir.
Well, you know all that. You prayed for
me. We are all acquainted with Sister Spencer. And know that how her and Brother Jeff going through the rough weather's come down through the church. And I cross over the other side. They won't be toddling along like this. They'll be young. Brother Jeff, if I just only say, you know, that you all know how, just across the little shadow. You go back to that lovely young girl again, Brother Jeff, to the young boy. So I promise you, now look, I want to give you just a little teeny bit of teaching. It's you're the last one here. I want to get, because I know this your little boy, Charlie, he wasn't being prayed for. I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Told the Romans when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in. He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house? God and someone will do it. And Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight that every child, them and their children, will all be in that glorious, happy land there, where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by. May they receive this, and may all of her children and her husband, all of her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In Jesus' name.
Amen.
Thank you, Lord.
God bless you.
I'm 82 years old.
82 years old.
But you're getting broke down, Daddy. But I still do all the broken marches and arms.
Just like the road is falling apart.
Yes. I'm so tired all the time. They tell me. I have my stepmother lived in my ear going high feeling a year old long time ago. She said, well, Meg, you'll be tired all the time. I'm tired.
Well, you're just ready to go to rest.
I'm just tired all the time. I need rest.
Yes, ma'am.
And I want to rest. Lord, I love you.
Just keep your faith right in Him, Sister Spencer. You'll cross over.
I'm going to die. I'll be holding for Jesus'
name.
Amen.
Praise God.
Praise God. I want everything He's done for me.
And just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border here. Young and happy. You all be running home, my brother and my brother.
Yes.
I'll see you.
Amen.
Father God, this girl will have a breakdown, and she's out of reach of this.
Amen.
It'll only trail on him. But I come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shop that I shall buy. May it be exactly zero of the crosshairs on the back. May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and tear it to pieces. Bring back the sheep of God's pasture. It just has to be.
Hallelujah.
God of heaven, grant that her six children, that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughters. She desires her six children, Father. May she have them. May they be her in that land where they're safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ. Amen. May you have them, sister, my prayer. There's nothing hard that can help it. They give them a little stuff like something like an acetylene. It's a cortisone, they call it, and that kills you almost. It carries your blood. So, but look, see that the arthritis is like the lion that grabbed the sheep and run away. Now, what would a little slingshot do? Ooh, my. There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's run off of the lamb. But David cut the slingshot and went after
him. Amen.
See, now watch. He had five rocks. F-A-I-T-H.
Yeah.
Himself. I-N. His sling was in his hand. J-N-S-U-S.
Man.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. By this prayer, may God give it.
Amen. Jesus.
She wants to be that God's name?
No, she didn't say it.
You wanted to be that God's name? Thank you, sister. Not because of that's what. It isn't because. If that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I'd believe that. I'd stay right with it. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that. And I've got to say just the way that says it. Not to be different, but to be honest. Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
It's got arthritis, and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate. That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There wasn't only two or three places opened up. There was just one.
Yes.
Peter, on the day of Pentecost, when the church was first inaugurated, opened up a path. Said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land. Some of them were trying to get across way down at another ford. And Paul said to them, unto what was you baptized? Where are you trying to cross at? And they said, down here where John was. He said, well, John only pointed to the time and the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across and received the Holy Spirit from it. Granted to our sister and her loved one in the name of Jesus Christ.
Amen. Amen.
Brother Lyon?
Well, he didn't really fight to me.
Come on.
Remember if there was any.
How many of you remember just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake, and I catch some little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was this man is a Jehovah Witness. Was. His brother's here somewhere, thanks Woods. He's in here somewhere, which is my neighbor. This is Lyon. And these people were Jehovah Witness. And they said one day when we was fishing down there after this boy got converted, I told him there was something in his life, Mark, what taking place and all about it, which he just now told me, and he just now got it out of his life. That's right, whatever it was. It's exactly right. His father was the one that was a reader. Is that what he did? And he and his wife both was baptized, Jehovah's Witnesses, in the name of Jesus Christ. Here in the pool. And this man was sitting by me, my brother. Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back in the corner, yes. And we were fishing. And brother, my little boy had killed, I thought he killed a kitten a few days before. That little old mother cat had a bunch of little kittens and he picked it up and dropped it. And I thought, and I said, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cove. And I said, that's thus saith the Lord. And we fished all night. It caught nothing. The next morning, we were fishing back in a little cove for some bluegill, that small fish. And Brother Lyle had a big pole, and he let a little bluegill swallow it, the big hook he had. So when he pulled it out, the little string was all the way down, the big hook in the little bluegill's belly. And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little bluegill gills, and I just pulled it all out because the big hook had got caught down in the fish's belly. And when he did, he threw it out on the water, and it just quivered four or five times, and that was it, because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour, floated back up into the bushes, and I was sitting there fishing, and all of a sudden the Holy Spirit comes. He said, speak to that fish. I said, little fishy, Jesus Christ gives you your life again. And that little fish laying dead on the water, turned over on his side and went, out into the water.
Thank
Brother Lyle and Brother Lloyd were sitting present. Brother Lyle said, Brother Brown, that meant for me because I said to the little... He said, when he pulled the heat Rosario and he threw him out there, he said, you shot your last one. It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, no, Brother Lyle, that wasn't it. Brother Banks back there said, how many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform something like that? In other words, we all felt like Peter did. It's good to be here. Let's build three tabernacles. That's right. Now, Brother Lyle, you're in line with the Holy Spirit now. You've left Egypt. The garlic pots and the filth of the world is left behind. Yeah. You're standing down to the Jordan bank now, just across Shiloh. May God take you over.
Yes.
Almighty God, here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went for him. Our prayers just struck the very killing blow yonder. The very thing that held him has gone from him. It's been smashed. And now he's walking down to the Jordan. Take him to the promised land, Lord, and seal him among the people.
Yes.
But on that glorious day when we shall meet down there, may I feel the embrace of his arms screaming, my precious brother.
Amen.
I can hold him. Friends, thanks along with him, Lord, will you? Papa, Mama, and all of them. Sister, and all that great family.
Yes.
May we all meet down there, Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother. Yes, Brother. There's someone dying on a long distance call, and I'll turn the service to Brother Neville. Brother Neville,
I'm sorry. Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation.
Yes.
Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight, may that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. anoint us for service. Let us walk in love before Thee all the days of our life. And we'll praise Thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for His sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Amen. So we sent the rock of faith. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ. He laid him down on that cross and that death on the cross.
Jesus leading the way there in the prayer.
This is still open?
Yes.
Can I have your attention? Well, with a lot of vengeance, a preacher up in Indiana was preaching, dropped down in the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit. A noted evangelist, a preaching up here in Indiana. The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit, fell forward, his eyes set, his respiration left him, he's pronounced dead, been laying dead for an hour, and something told him to call the church and have me pray. So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith that it won't miss the target.
Amen.
And catch it and bring it back. Thank you. God be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye-bye. God be with you. Brother Pat.
We got some fire seats planted up. Are you having to be bums and cheese on it?
Not
how much it's nice to go in worshiping with you today and
thank you so much, Lord.
Thank you. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you too.